We are soldiers. Three shots to the skull. Two shots to the body. Good boy music. Black Wilson. Uncle Corn.
Crucius say drama boy.
And Rosa been king.
Choo-choo.
For God and my country. Guno moyo we gwanga. Atana chimanya mulavula. Kachonjo, kuwa Uganda weraga. Katie sana wa fighter. Koina masoja. Ngate uka sagada. Security retight ya skari kugulinzi. Hepera stede. Hey, taka kudia ngobo nada.
Wajesha pana lala. Ukilala wata kushika. Wajesha pana sinzia. Ukisinzia wana kuvamia. Ama jete gibaka. Wege wakanga. Waga wamba. Ama jete gasumagira. Wosumagia bakuzinga ko. Uwalaji, wamekuja na mabomu. Uwalaji, wamekuja na masifo. Uwalaji, wamekuja na bunduki. Uwalaji, wamekuja na kumineti. Usibobe na bodoro, sisi hatuna usingizi. Sisi ndio masimba, tunaishi musituni. Tumejitayarishi adui, tuko handachi. Tunachinja mashingo, hatukosi mabeneti. Tumevana kombati, ama likukubo. Majeshi awalali, ukilala wanakushika. Hatucheki, hatuchezi. Oda ya jeshi siyo maombi. Sasa weka mkono, kata mkono. Mugu upande, mugu sawa. Kata kushoto, kata kulia. Kwa mwendo waraka, haraka mbele tembea. Pole pole ilifanya chura ikakosa mkia.
Warati, wamevunja na mabomu. Warati, wamevunja na mazibo. Warati, wamevunja na bunduki. Warati, wamevunja na burineti.
Wajesha pana lala, ukilala wata kushika. Wajesha pana sinzia, ukisinzia wana kuvamia. Ama jete gibaka, wege wakanga, waga wamba. Ama jete gasumagira, wosumagia, bakuzinga ko.
Uwalaji, wamekuja na mabomu. Uwalaji, wamekuja na masifo. Uwalaji, wamekuja na bunduki. Uwalaji, wamekuja na gurineti.
Ayaya! Wele nga sojalo kituo gano za kutakasa kumubanga. Tuvela yendo ne kunyanja. Heba sadido, heba ready in action. We are friends for everybody, anybody. We are full of dignity, full of ability. Ha! Ama iswe. Chawa mire wona Chakolele, mulilo wadu ukire. Chiri muzu yo fire fire. We are ready for the dress, for the game, you know ha. Chironga Chakolele, oyubitara kuluno la wanga vitade. We be bossy on one daddy, the demand is too high. Luda we got our desire, watch your moto.
Sasa Fachiri, towa biato, ebu panda gari. Jina yako nani, towa kitambulisho. Unatokea wapi, towa mukanda. Panda gari, towa siyasa, atutaki ziyaka. Tunasonga mbele. Adui wapi? Tuko andaji. Wewe kachini. Toa viato.
Wajesha pana lala. Ukilala wata kushika. Wajesha pana sinzia. Ukisinzia wana kubamia. Ama jete gibaka. Wege wakanga. Waga wamba. Ama jete gasumagia. Wosumagia. Wako zingako.
Uwalaji, wamekuja na mabomu. Uwalaji, wamekuja na masifo. Uwalaji, wamekuja na bunduki. Uwalaji, wamekuja na gurineti.
You gonna listen to the one on higher level. Inuka wiro, ngori mwire macho bakubitako. Batu zekare, chiri wakuikole mbo kalimo. Akoko ibe sedimeso. Wende tere kwa chopa uvye kugonata. Nige tumbiza. Kao ulimo kwele mwe exercise. Exercise. Inga na uchina mo machina. Koti machinago. Nigo gago lora magumba. inyuka, ukagona inyuka, balati inyuka, good boys kwa balande, kaka kuryango wanada, keba gonada, baya ye kega gonada, kubanga kebu gonada, usirikare mo kebu gonada, hey, say keba gonada, wadebi pina mo keba gonada, isi uka gonada, gaya ye kega gonada, hey, inyuka, inyuka, umusaja teleba ka, stay on top, inyuka, inyuka, good boys kuri neso, uka gonada, inyuka, inyuka, umusaja teleba ka, step on top, inyuka, inyuka, good boys kuri neso.
Tunachora hivi nyama zote zikiona sima zinaanza mbio 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 kwenye dance floor mbio 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 kwenye dance floor wenye mambo tunawapa wewe wana vile sisi tumejaa vibe ha. Ambiyo mbiyo wajesha pana lala ukilala watakushika wajesha pana sinzia ukisinzia wanakuvamia ama jete givaka wegiva kanga wabaga wamba ama jete gasumagira wosumagira wakuzinga ko
uwanati wamefuja na mabomu uwanati wamefuja na mazifo uwanati wamefuja na bunduki Wanati, wamekuja na burileti.
Six side drops, only beat.